fajinala kuzuri umelifanania. Sifa una kipuri, moyo kwa kumetulia. Nakaka na upwa siku wali mkafuta sahau. Bado nakangacha maisha tupata ngalau. Umaskini si agano langu, ndomana na hanga ikakisaka. Magumu bado upande wangu, upendo wako umevuka mipaka. Waseje kurubu niweza angu, wenye pesa na ndevu za msasa. Nakonda mpaka roho, nikiwaza siku kija kuniacha. Kupata sina wakika, ila na mapenzi yasiyokwisha. Follow me see your Insta, sina Facebook wala Twitter. Kupata sina wakika, ila na mapenzi yasiyokwisha. Follow me see your Insta, sina Facebook wala Twitter. Sina zaidi ya moyo kukupenda.
That's the story of my life. That's the story of my life.
Wendo peke tunda chenda.
That's the story of my life.
Story of my life. Kapuku mie. Moyo umeumbwa kutamani vizuri viso kasoro. Kwangu umependa kitu gani? Ugali kutwa mandondo. Kuna muda nikosa furaha, shoga zako na maisha kileo. Kushindana mabwana na usta, usidanganywe na maisha video. Kuna muda nikosa furaha, shoga zako mama. Kushindana uzuri kuvaa, usichanganywe haya. Kupata sina wakika, ila na mapenzi yasiyokwisha. Follow me see your Insta, sina Facebook wala Twitter. Kupata sina wakika, ila na mapenzi yasiyokwisha. Follow me see your Insta, sina Facebook wala Twitter.
That's the story of my life.
Sina zaidi ya moyo kukupenda.
That's the story of my life.
Story of my life.
Genius.